please your love for me. Yeah. Please your love for me.
Kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo bare nande ivo nigusa bila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo bare nande. I see you baby, I feel you baby, I see you baby.
When you move to the left, I go to the right, I go turn around, baby. Let me know, baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain
and sounds of song.
I'm still visible, still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fold. Then who are they mock when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive, I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out.
Squirts.
Nipapa, what's up, abu ya ko mama, etisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenye. Na kama mzigo ni mwenye, wa seme na taka shinga. Na tume number accounted. Imagine I love
you. Can you put that booty on me? Like I need to cook on that baby. Can I please buy you a drink? Like I need to cook on that baby. Can you put that booty on me? Like I need to cook on that baby. Can I please buy you a drink? Yeah. You make me fall for you. Can I get your number?
You made me fall, you made me fall for you. I think you my type, you made me fall for you. You made me fall, you made me fall for you. You made me fall.
Napokona damu wa moyo kama maradhi minapona. Nikikona umekuchagua moyo, maneno yangu liamini. Kukuenda popote uliridhia sawa, ukusikizanga wahuni. Ukawacha wote ukaniona sawa. Baby let me love you,
love you.
I cannot do without you,
you.
Ilipete shara I love you,
love you.
Wena jina langu. Ushaniteka teka moyo wangu, na ni furaha wewe kuwa wangu, baby. Ushaniteka teka moyo wangu, na ni furaha wewe kuwa wangu.
Shajulikana, shapatikana, shajulikana, yeye ndio wangu. Shapatikana, shajulikana, shajulikana,
mimi na wewe ndo twajua na kile tunacho ndani. So baby come and give me your love, mimi nisha kweka moyoni.
Wazazi wangu wako waone nikikuchukua, kinijia wakupambie kwa maua. Machozi ya furaha light ungejua, tukate keki leo twajishaua.
Baby let me love you,
love you.
Cannot be without you,
without you.
Baby better share love you,
love
baby. When I jina langu
Mwatafuta kashi mwashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place, you know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto kunipa toto.
Niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putari na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyini na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni me relax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima
mweko. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Sikiza, sikiza, haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndweli undwa heaven. Usiseme siku sema watasema, watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Ntaimarinate na tomato sauce ya pepper.
Yeye wanani, wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani,
peace. One night.
kututenganisha mimi na wewe yote uliyoambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipende jua langu limepotea naona kisa ingawa mchana ukiwa mbali sijazoea masitiste la mana takarudi mapenzi ya kole kole la nimechorea ipetensi nirudi kwako tuki watch telenovela sina nichocha natamani rudi
don't really love you that well. But me, I don't know why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you want to. But me, I don't know why I think I love you when I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. We break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you just did not feel it.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
Face, baby.
And maybe every other place, baby. It be like say I don't remember, say I. Say I don't really know you that well.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know why I think I love you when I don't really know you that well.
So you be my controller, see me, see this parola. I just wanna come home to you, spend every night telling bad jokes to you. Be my boyfriend, I'll be up in my boyfriend jeans. I go baby with my boyfriend jeans. If you want my boyfriend, I'll be up in my boyfriend dreams. But I don't really know you that well.
DJ Wi-Fi, Vivo the realest. Email ogariwilfred@gmail.com or holla on 0708-251230.
That's why my heart
Baby, dance, you can't. macho juu ya furniture, I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa, sura ya malaika, won't you back it up on me. Mali safi and the chain, anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now can I leo ni tasabisha kama tsunami. Tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia roho chako wasuke kando hapa niko dance. Ingia kwenye sakafu, yeah. Tafuta wako leo ni kutu.
Nibaki nawe, nahisi nimetamani. Nikupe vya kukupaga wisha. Samburisia, umezikoroga. Na macho haya natapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, no rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani paka ni kuelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo. Nitachanga nikiwa, oh no 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 no. Mina kupenda kikweli, oh no 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 no. Miso wale matapeli,
walipojia chia leo tunapiga show yani paka popo rico tiko pale ukiwika Kenya ndo na feel love bado iko tiko leo tunapiga show yani paka popo rico tiko pale ukiwika Kenya ndo na feel love bado iko tiko siji dai upendo mimi na sambaza wote wa mai wakakazi na wadada wonderful rain kama zako zina wabamba eh zinavochuna kwa speaker go.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani
poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani
poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani
poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani
poro dani. Poro dani.
Vic Mendes.
Leo mina wapa poro dani. All negativity feel the vibe. Na ukatike ukiwa tungi juu ya mjani. Ni achilie sasa kidogo tu wala one heart, let's get together and feel alright wala one heart, let's get together and feel alright DJ Dai upendo mina sambaza wote wa mine wakakazi na wadada wana furai ngoma zako zina wabamba agency na vochuna kwa speaker.
Yeah.
sio kitu wani mzio zinitowe chambo inaumiza na sinaomba uwe nami I miss your touch na kutamani nyumba maji yote umelipa na mavazi nizidi umbeka mda wako ndio utaniridhisha penzi langu kwa kwa lezi kuisha
baby tende pole pole ati nikikosa pole pole.
Atujaanza juzini lugha ya zamani jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani so ambieni oji amefika na ni rumba ya kayole isi rumba ya japani let's go kombosho ni narwabe mbele nyuma sina pesa na bado inafani fikironga niko railways buda nimenuna najaribu kusikiza madonda fresh keja amede ataki skuma amechoka na nguo za gikomba karanja kuna dona fa kutuma niweke kwa inamba buda boss kuma kitu tuma kitu, tuma kitu, na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, maze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, gade, tuma kitu. Eyo nina issues kadame fiche paparazzi rada na usinite brayo afadhali papa omolo toka bondo hapo shwari kaka after nipate mjune libidi nisare fuaka na sijaiogopa kuwa na enemies but after God the only thing I fear ni feminists I hope I don't get cursed for that don't be surprised mukiambiwa this verse is swag either way niko vera sisi choka ni chekwe niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse kakamega huli tangasha mola shikwekwe juka fomi na keroma then I'm always interested kuna dili na Ivana ikijipa nda kushow pereka iyo luga uko eni lipe zangu do ini language ya mabroko twa kutoka ukislake iso chorea kutuanishana kama nye uchekeshi bombo kwa mbosho ni narwabe mbele nyuma na bado inafani fikironga niko railways buda nimenuna na jaribu kusikiza madonda fresh keja amede ataki skuma amechoka na nguo za gikomba karanja kuna dona fa kutuma niweke kwa inamba buda boss tuma kitu tuma kitu tuma kitu na tumekua na kutoa tuma kitu tuma kitu
yeah
mazenga
dati
tuma kitu
yeah. Is it me that won't be buzzing na mapengo ni ta. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Buzzing na mapengo ni ta. Step out all eyes on. Zenga dadi yoni teto lia kibuda. So bani ya pewe red kaiko graona wachuja. Vile na vuma na sijaguzaga dumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me. Yo shindaga TikTok alisare IG. Wazing up down downtown udai mi. Washika na ma big tune hini ya motive sikosi. Mabrama na kilaita kwa pori. Kukiwasha na kumidi nkiwa lonely. Boss man najua mabigi sioki. Walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi msupa na mchizisha na makwiki. Kutoka ruki nisha kiuka MVP. Iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni guizi mitawa uniita. Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Kani cheap talk sinaga ida. Tubonge ganji ndo inadai na inafaa. Kolon flani utainusa from afar. Kladi za wadizi metoka Vietnam ah. Make a toast cause we finally made it. Maziwa mingi kama ngombe za gredi. Magialde munipa hedi na jegi. Batu sinyonye sana si utafanya ni dedi ah. Mini kodago wako resi magizani. Islando wadi ndani na machaji. Weekend inayo tuimaliza na makali. So mani ngware na rauka na kihangi ha. But I be fresh to death. Fika bae buda kauna daiko next ah. Mini MC na badongo mawevi. What you see is what you get ah. This is day 3 utawa uniita. Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on.
Nila tam tam fiti eh kichenga karo chamela benzi kone sauti watu bali tupali pambe moto kama mafuta kwa karani okay na uliva katoto itoto leo mpaka kokoriko ko geto ni kulamba mwiko ko sakafati kwa taniko ko koni koko mama tanyewa nikomeshe ya leo kiboko nikomeshe imezidi utamu nikomeshe fire she komeshe asa kukwacha we ninde kwa mwengine do the sing now chisi twa chese shana
tunashikana shikana tunacheze shana che 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 rumba che zina toka che che tukigusana gusana na kakara zako kinkiri kinkiri kakara
wa Manege swagaila high kit. Nunguzi bigi fake utokuta na bafeng.
Yo we got your brother. Mademu kari zaidi ya dona tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama sishoboke tango maziki buma still assess spending my zoe talking chicken no chuna vivo shuni uje uyu mkenasi kama takinywa je cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi it's all on me but I'm not for my number penda watoto wenye darasa punguza self nitakukacha watoto na
fire, baby.
Wi-Fi
kugeto njoo kunishe mshia matengo tupitie mpambe tule wali twende pangani tuchade majani ah nono umevamini na unashinda ukivuta vuta chini niyo haga inainua sio siri samahani ni macho sio mimi tumefika humu ndani ya giza usijali bei nitalipa kidogo msupa kaitisha nikasikia meitisha kingfisher hey if you know you know
you know
kingfisher pantirimu ai manzeni leo leo ndio leo manyundo leo watoto na
vileo kuja huyu mkenasi
kama takinywaje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi
it's all on me
but I'm not for my number penda watoto wenye darasa uza self nitakukacha
watoto na pombe toto na pombe toto na pombe
kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi tu special. Special for you. She call me on my phone and I kuja gitu. She call me on my phone. She call me on my phone and I kuja gitu.
Kaboom.
Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi tu special. Special for you too. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time. I put up my money. You
taga nigo bebe ube mbechu. But you, you know I like it. You taga tuendeshe utembika migu. You know I like it. You taga nigo bebe ube mbechu. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
DJ Wi-Fi, Vivo the realest. Email ogariwilfred@gmail.com or holla on 0708-251230.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembechu. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembika migu. You know I like it. Kitaga niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Family na bana buna inwe kene ke kwanu cha konyira bande na inde timwe bacharikira bande abande chitown ya bande risabota barokore no akagisaba mtai ten kwano buya bwaye ego konyo murunde bwagachera mwaye ke iryo buya sebi nyoro chiko kenda kera semba ke bigoro chiko ira banto chisabari cheira barwa irenyo getari abangi na boy go chabaira chichiro na inde cha konyo rosombe mese.
Vicky Mondays.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause Leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oldie dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks for me. Mifuko imeja leo, imeja pesa.
And if you look at me, luku luku, vile natesa. Una ikibamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele. Leo ni kutesa. Ninatesa, natesa, 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 cheza. Cause leo ni kutesa.
Form. Usiku to dawn, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up and you done. Tho simpatico phone, nasikia ako salon. Tulo mido the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si who perform, rende pia ni wrong. Leko jia nyama ya bama na kachumbari. Na jia diabetes chati weki sukari. Plan size ime tufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kanji tumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala kuna kesha
kufitesa.
One boy jama ni
so God make me give away 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. So God make me give away 2020 in my head. I just wanna give up through day and night to you. Bria papa, koi kwa kwa eh. Boy, open the door, open the gate, let me celebrate. Bria papa, koi kwa kwa eh. Boy, open the door, open the gate, let me celebrate.
Mother, akisema sana send me money. Likuanga na mjenga excuses money. Squeezy na mjenga na manoti money, yeah, yeah. Tutu gani ya chabana sina gari. Squeezy daily maisha yangu masafari. Mepanda paka ndege bana nenda mbali wewe. Yeah, kwa mtoto likuanga na ndoto. Dream fly nika bagazi ni sonko. Vitu slow but likuanga too focused. Acha kushow vile God and a broadcast. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings na show na sa God and a bonga. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings na show na when God you the honor.
So God in me. Ooh,
yeah.
I just wanna bless you.
Alijali wakithamini, hivi ni kwa nini? Hakika mwanamka kipenda kweli, tapiga na vita vingi, hainu soro pezi. Hivu nampende ya nini? Wakati kila kutu anakuliza, unangangani ya nini? Nithaini subina heri tovuta.
Wanaume wengine ni kama nguo nzuri kitry mwili like I
tena amani shusemacho ni waongo fight for what you love. Ningethamini penzi la
una style bora mwanamke anahitaji matunzo.
Yela yela
ubu
ungekuwangu ningekupenda ipasavyo.
Changu chako, chako, changu minawe, na wewe.
Tena niache utoto, kutuwa kucha machangu ni kuowe.
Takuwa shuja wako, takuliwaza, takufarichi mama. Ukini tachi mama, nipigie simu ya.
Tena nitakuwa shuja wako mama,
takuliwaza mama.
Nitakufarichi mama,
nipigie simu ya.
Nitakuwa shuja wako mama,
chakuliwas mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu yangu.
Mawojo lava, ngethamini penzi lava.
Una style bora, mwanamka na itachi matunzo.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama. Nina wewe, hadi milele. komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera. Mbona akae tayari, mana bado muvi ili trela na usiku ni kumate. Oh my baby boo, wake ningate ngate. You know I love you, nikizidi ugomvi unichape. Sila farungu kwenye joto ni pepe, mwanani wangu penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
warobaya ze.
Halitawachoma sana,
na hatuwacha.
Kinachotaka sanafsi ubasi sabuni, kwangu siwe na wasi nishaacha uhuni. Ada kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka nipe pasi ntie nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao sakata, mindo kama tiku apa jimbo umepata. Mahjani tashtiti na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi kwa tuwa na jisumbua, ufu paka shingo fisi wa upaka utawaua. Dodo, dodo,
nime ukota dodo na mchani wake.
Nime ukota dodo,
itaye mkera nishauri sake.
Simba nime lipata dodo,
nime ukota dodo na mchani wake.
Omi mwenzenu dodo,
itaye mkera nishauri sake.
Na litawachoma
sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
warobaya ze.
Halitawachoma sana,
na hatuwacha.
Litawachoma sana.
Asa baby nicheze shengo
ngondo, kondo igwango.
Atulicheze ngondo
ngondo.
Nimekam na makali, yes, naona mafan wana swali, yes, snitch na run kwa skari, yes, look me na piga hatari. Oops, nishalipa mahari, yeah. Dem nishapata wa kumari, yes, mama sita jo ni chupa shinda zari,
yes,
minko na flow kali kali,
yes,
miu piga show mbali mbali,
yes,
minko na do na magari,
yes,
wona hate na una soko ya mshwari. Da piga kolabo na fali, then goma na dola kabari. Aro boy kan kaka juwa kari,
yes,
play K ijo na sita fadhali,
yes,
nyaji watu wangu wa senali,
yes,
season ni yetu msiwari,
yes,
min shapa shabari,
yes,
ule kijana hodari,
yes,
lazima tuishi kifahari,
yes,
Doni na links na Omari,
yes,
Bees pia na piga na pasari,
yes,
veve na shikisha na maari,
yes,
2020 tuko ki,
yes,
BNM na OG,
yes,
itabidi mumeti,
yes,
jusisi ndio committee,
yes,
and they got nothing on we, yes, jogo wa shamba na wika muji,
yes,
mano disi mashilingi,
yes,
kuna mashore kwa wingi. Money wana bandi kona,
yes,
bogi mzima inachoma,
yes,
inatubandisha chopa,
yes,
in the city sindi hopa,
yes.
Marijuana bandi kona,
yes,
bogi mzima inachoma,
yes,
inatubandisha chopa,
yes,
in the city sindi hopa.
Buddha si ball kalukat.
Yes man.
Ntami uchill na mafiatu.
Yes man.
Gangsta timba ndo kiatu.
Yes man.
Tunapiga jinja na shaku.
Yes man.
Nikona mangoma za power.
Woo.
Wanuliza mbona madawa. Feeling meshona visawa.
Yeah.
Fly kani kona mabawa. Mini rastyo ni ready to sina. Na nishai kuwa tegi masimba. Najua mapredi na jina.
Yes,
either way hamuwezi kunshinda.
Yes,
ukikuja ismi kamanda.
Yes,
try kuni dispia ni blanda.
Yes,
form ni mazish na matanga. Na misi na beef na ohanga.
Spendi.
Ohanga unitaki kwa nini?
Yes,
bonus fanya traki na mimi.
Yes,
tutop izi chati za mjini.
Yes,
after that you'll be happy ya mini.
Yes,
stack interview za gazeti.
No.
Maswali za ufala zileti.
No.
Miwomba kandingi wanzeki. God ka Ronaldo na Messi. Nani mwingine kama mimi? Mafta na paka marini.
Hey.
Gachinda Rosa na Timi. New rap kama Hova na nyinyi.
Hey.
Shinski kolabo tufanyi.
Yes,
tushike from Dago tukani.
Yes,
intro brother kwa semani.
Yes,
usitry kunishwa iwezekani.
Yes,
huda simu wa shiki.
Yes,
anadhani mina try kumpiga miki.
Yes,
nina wife tusipendi zo kiki.
Yes,
I'm done with this shit joriti.
Yes,
2020 tuko ki. BNM na OG.
Yes,
itabidi mumeti.
Yes,
just this in your committee.
Yes,
and they got nothing on we. Jogo wa shamba na wika mujini. Mano tisi mashilingi. Kuna mashore kwa wingi. Money wana bandi kona.
Yes,
bogi mzima inachoma.
Yes,
inatubandisha chopa.
Yes,
in the city send your hope.
Yes,
money wana bandi kona.
Yes,
bogi mzima inachoma.
Yes,
inatubandisha chopa.
Yes,
in the city send your hope.
Yes,
2020 tuko ki. BNM na OG.
Yes,
itabidi mumeti.
Yes,
juicy send your committee.
Yes,
and they got nothing on we.
Yes,
jogo wa shamba na wika mujini.
Yes,
zima shilingi.
Yes,
kuna mashore kwa wingi. Money wana bandi kona.
Yes,
bogi mzima inachoma.
Yes,
inatubandisha chopa.
Yes,
in the city send your hope.
Yes,
money wana bandi kona.
Yes,
bogi mzima inachoma.
Yes,
inatubandisha chopa.
Yes,
in the city send your hope.
Yes,